Gallural nebi dasade jonde sakitinde dental leede hirnange Afrika e alat sapo e jowi lewru sapo e dida buru wawali ittude ngal wuren wete jonde den horebe Mali Burkina Faso e Niger labbinno mijo mabbe kadi wi'ude be jokkan lawol yaltugol gol hangol yaltoya dum woni hangol jofa holko woni sabungal lural holko mbawi wonde batte mum hara CDAO no heddori alaji wawudi hadude de leyde tati yaltude e dental mum ngam jabagol de lamde mido wondi e docteur Abdou Ba hertordo dente hakku leyde Afrique o monotora en gila Dakar. Docteur Abdou, mi yettima.
Ami yetti on kala heddotoɓe ɗo mbawi wonde e nder leydi men komi weltori e kawral ngal.
Aliou Diallo, an ko a jeyndeyankejo, aɗa gollana bembere ɗum ko mojobere rendoyankero daraninde satugol kumpite fenandeje wiyen ɗum fact checking. Aɗa jooɗi Bamako, mi yettima.
Yettima Thiama tanne, mi yettiɓe fu o wakkude jooni.
Koɗo men tataɓo ko docteur Mahdi Aboubacar Abba, ko kanko ardi département gande dawro ka duɗal mawgal Modibo Adama ɗum ko Yola e nder Nigeria. Docteur Mahdi tawdete e men ka rogere ɗiɗaɓere yewtere nde. Docteur Abdou Ba, mi adorama an, okki e ñoggandema e alhaali fewndiɗo o ngal dental CDAO meeɗi heɓde caɗele ɗe gandi tawsi hari sifa ngal lural heɓike e tiɗude.
Ɗe andi mahodi dental CDAO gilande CDAO daña wona hande duuɓi capanɗe joyi e hitande arore nde. Ɓe gandi ko heewi waɗi e nder leyɗele CDAO hareji mawɗi e liɓal laamuji woni kudetaji e nder leyɗele ɗe ɗum addi fitina. Ɗum waɗi CDAO waɗino konu mum ɓe yahino e leyɗele to fitina waɗi haa ɓe a hepti e sariya laamuji ɗi to Liberia e Sierra Leone. Kamɓe leyɗele tati ɗe Burkina, Niger, Mali ko militaire ɓe woni ko liɓi laamu ngu jooɗi ɓe waawaani fottude CDAO nde ɓe waawata jottude happu woni dumunna nde ɓe waawata artirde laamuuji sariyaaji ɗi fodde no ginol constitution leyɗel ɗen ɗaɓɓiɗi ni. Ɗum waɗi ɓe fawi ɓe leɗɗe, ɓe fawi ɓe sanction ji kono ɗum ɗo jooni ɓe yaari ɓe muutiima naati e nder haa ɗum woɗɗoyi hooɗo jamaanu jooni.
Aliou Diallo, an jeyndeyanke o, aɗa jokki taskagol ngal lural gila ka fuɗɗode, aɗa haynino kangal hewtiri ni haa ka leyɗe ɗe fellita yaltude fes e nder CDAO.
Ka wara fa yalta o gonɗo o ñande ɓamma dino jaɓɓe ne ɗi waɗino surprise mais na ɗii baggasi aɗa wiye aɗa waawi soynaade gilla ko woɗɗi wiiɗum huunde ko miili muuɗum tata ana wonnoɓe gilla ko wona ɗum gimmaɗe fof no hawtirde gimmaɗe ɓe anndo wiiɗe ɓe fuu ɓe kiiɓe honoɓe kalte gooto en ɓe fuu laamnoɓe a nanndi eɓe nanndidirɓe hokkata ɓe sennde pat organisation hono CDAO. E ley faamu an ni wadde jate mum e gilla ɓe tiiɗala natno fuɗɗi naatnde hakkunde CDAO annduɗa leyɗe CDAO ɗe kañi e leyɗe Afrique ɗa ɗum woni Burkina, Mali, Niger. Aran nde na ƴeewi no hunde fuɗɗirndi a tawa Mali ɗum wakkatiinde kuuleta arande o wanno ne août 2020 kañe e CDAO ɓe naataaki hono laato haɓɓo wakkati gooto na walla ɓe kuccondira hono wakkati gooto en tout cas laaji keddike ɓe keddi ɓe kaalda eɓe njaada eɓe njiida eɓeno gondi e dabare dabare o yehi faa yettii hono neɗɗo miiɗa wiɓe njaltan fefefe o kuulikangaaji goɗɗi leyɗe goɗɗe ngokki heen ɗum hokki sembe hono ko fuɗɗi meli ɗo ko hokkudema sembe o awa on fuu laamu mooɗon e tii gooto ɗum woni Mali, Burkina e Niger. Hannde ɗum ana woodi koɓe nanndondiri juuɗe ɗum hokkiɓe sembe ɓa mbaawa daraade yeeso CDAO yoɓe njalta sembe ɓe njalti e mbaawi kamɓe hoore maɓɓe wadde espace maɓɓe créé ɗum woni AIS o ɓe espace ma mbaawi wadde gollu bi mum ɗum aya ɗum fuu feƴƴi sembe wakkati Niger ko sakti naatde kañum woni kañum en nde laamu saamunoo nde nde CDAO won président muuɗum en kaalima haala faa wiide naldal militaire en nawala kaɓorɗe heen njahaa joƴƴindina président itta to ɗum woni basum aya ley ko wakkati muuɗum ko yimɓe hono Mali naaje Burkina comité wiide nde ɓe mbaɗii ɗum kamɓe ɓe njaaɓe njaɓɓoyooɓeen to ɗum laatta jonnga fiiɗalla mawɗo hay ɗum fuu hawriti fokkiiɓe sembe donc jilla den en soino litto en pigir hakuma be cidawo ki en fannatan
docteur abdou e biolma holko ngardibe cda o wasi heblude ngam surude ma mbien hadude gallural yo hewtudo ide gandi lambe leydi wobbe wayli sariya leydi ngam heddagol e laamu woni alhali 3e manda dental cda o non wasuno dartade dum
gonga cda o no foti darade ndara solution yimbe horebe arobe e laamu be salo accude be wada ko wela walla be waylita constitution woni ginol ngol no be welira ha be wawa heddade ɗum ɗon cedia o ne foti haɓade ɗum ɗon kono tan kita hande tawi kalaten ko ɗeɗo leyde tati cedia o ala hen fot walla falgere mawde kamɓe militaire aɓe laamu militaire e nder leyɗele en principe wona ko moƴƴani leyɗele ɗe sabu en gandi golle laako golle koninkoɓe ɗen ko ndenka leydi ndi kamɓe hoɗum ɓe herori gila e keeni ɗi ha e institution ji ɗi ha e fofen ɓe janggi ɓe andina ɓe ekkita ko hare ɓe ekkita ko wargo ɓe ekkita ɓe janggi kadi ko yamirore ɓe fi wawa lurdade ɓe gadda miijo ma ɗum ɗon wona nature maɓɓe wona ko ɓe janggi ko ɓe andi ko ko yamirore goɗɗo yamirama walli waɗama ordre no foti wadde exécuté tawde hen kadi phénomène walla hunde wonde ko feeni hande e nder aduna he fof wona afrique tan ɗum woni populisme o haala haalaji ɗi ganduɗa ina nodda e teddugal ɗo wona wiide e tubakoɓe joɗinoɗo e raɗotoɓe enen poti fodde jeyade hoore men souverainité en haajorani goɗɗo eɗen jogii ngaluuji ɗiɗo noddali fof waɗa ha ɓiɓɓe leydi fof waɗa naata sukka e ma rewa e maɗa ɗa andi koɓe yaldi ko cda o ɓe ruttaki e peuple aji ɗi wona référendum ko kamɓe ummi waɗi ɗum ɗon
e nden yewtere ɗon tigi Aliou Diallo an aɗa jooɗi bamako holno malinaɓe jiiri fellitande ɗe leyɗe tati e yaltude e dental cda o
eyiwa neɗɗo ko hani wadde jotomine ga nde maɗiga en tout cas ko andumigana ƴeewi ko yimɓe kalata ko a yiya wiide yimɓe e pecci yimɓe aɗa pecci hono wiide yaltugol ngol won felloɓe ɗum won leɓalleɗe mum sowi laamu o ana hollike wiide yaltude e cda o ɗum e ɓantude hoore muɗum e ittude hoore muɗum ittude daande muɗum e jungo leyɗe ana to ɓe mbiya ɗe leyɗe kañum jogi cda o aɗa gaɗa cda o manipuer no nuuri donc nde no haajorami enen yimɓe jiɗɗe faa leydi ndi fewto hoore mum hono faa leydi ndi laato kañ jeyi hoore muɗum ana kellema hono jalteen leyɗe baɗɗo hono seedi waw walde muɗum no wuro ni e bange ɗum yimɓe hewɓe ɗo ana ɗo ɓe hakkille mumen fecci hulɓe sinde cda o ana hokka avantage ngaji kewɗi hono naatde yaltude e ley leyɗe sappo e joyi cda o ɗe kañe ɗum cda o ana jogi instrument ngaji ɓe gollirta e fériaji wolluɓe hono commerçant en hono naata yalta en hono sooda sotta en ɗum yo kulle ko yimɓe anndi cda o ana haani nafude ɗum ha yimɓe ana kuli yalti est ce que ɗum laatta ko tiɗalla e dow muɗum en ɗum no hakkillaji ɗi maligana fecci won helloɓe won hulɓe ɗi won joɗɗan ƴeewa hono ɗum watta faa tekkete o est ce que yaltiɗi ɗum wallata tiɗalla goɗɗo
o jaraman fof e darnan ɗo taƴere aranere nde yewtere men nde en yiiti tan e nder silmaji jokkiɗi ɗi caggal ɗum en heɗoto taho heɗiyankoɓe VOA Fulfulde.